studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
no hum jiratu bogi jandre faandu hala mamadou samase ko jamnyali sakrabe kidibe fa hande mbiyanna halaji na heewi do bonandaji ngadaadi le wuro bunti alla jabbiten de fedde M5RFP lekum ke holiti metamudo e ko laamu na deccini ben do o benna dido bonandaji on wattu goto o le laamu sugu fa hande yimbe fara bugu biltaaki e cikitaabe jaadin koobe jooda hala hakkunde syndicat yen temme gouvernement o politi alkamsare hande kaldal galla na jokiti hultama dun gikke na wodi pambe na fay boyata dawul laawi jandi di fudi tan directeur ndedo gudde leedi mali humani dem ben dawul terrain holiti wiide terrain ngaji nay goddi na laawul wardi di ngoni semme kabaruji amen hande kikide alkamsare 7 ben jeddi lewru janvier hitana 2021 bismillah sakrabe bonandaji le wuro bunti ben le wuddu leedi ndi ben ala jabbiden de halaji mudun na heddi fa hande ben wattu mo leedi france holiti wadi wari ben jaadin koobe jeunesse fedde tabital plaku wihi civil en mbarama jaati le imadara diwoji di e on wattu goto on ben fedde M5RFP holiti mit mudun e ko lam on na de ini fa hande bangal mudun kettano keba nen itala ak bilad e du fasitango Umar Wagalu
fa hande wala fuko lamu mali o hali do hen do bonandaji ngadi nokku no dirtedo bunti jama altinere nde fedde no dirta M5RFP holli metti mudo be bi lamo tinno labina dido golleji no wadiri ton fedde no dirta CND asnde holliti wiide enquete wadde do hen fa fami yalla hebe jabbi haggeji bibbe adama en li leedi balde na tiagal ko dido bonandaji ngadi le nokku no dirta do bunti homo fanni hala ko hebi jeunesse tabital pulaku kay holliti wiide do civil en jati mbara bomboje du pada le odo nokku arme france holliti wiide jiaden ko be chapande chapande wari ton li avion jumuru di no dirta avion de charge le communiquer ngada talatar jabinonde Médecins Sans Frontières holiti wi ko yati yimbe len jettono barmobe kanyum wonde sawrude le ngalure douance de be koliti wi be do yimbe le iwri nokko no dirte do bunti kanye e kikara be barmobe dufabe nauni bomboje de lati sababu mudun
e on wotto yimbe farabugo le la musigu biltaki fa hande jode ciktabe jadin kobe e wi yimbe tunum beedade e gendidi commune dogofri dunno nati e jude be do jangan kabar rebe danno mi hewti jodo halaji di lataki an hani larmo wada imadara bangal mudum kedanno ke ban en ben neddo goto gondo to farabugo ton ko halni e telephone ben mumnatu sendebu
fa joni farabu anay juude min bawa yaltude no min jiddiri dum sakike le commune dogo firifu yimbe be mbaylti sifa hibugol mabbe joni e juppan yimbe be doma fande yimbe ndey gese ndem be ngarata samde dum mabbe minen jaati yimbe ke joni miden kayba no kulede jammay bete miden gadda dun min danata kambar mun mangal pade en anaton kaminode tabe kinaso kabaru mun ananawi soko gonga kay wona kalda woni dabare mun ana hani mangal pade en e faba yimbe le janyelindi ngara nangude gadobe bonandaji de la population
aussi to doza ton hultama wiide joon en kabode nangi ambulance MSF dum woni Médecins Sans Frontières nyande tambien talata joy le janvier sabi mudun jatin nyawdo goto le mobile ngel heddigi hen le communiquer MSRFP holiti ben MSEC ben MSF nyafodon MSF holiti ben hulti wiide mobile ngel na yahan non mel l'hôpital Séware sawrode yimbe taton bombe le bombugol nyande tati le janvier to ben doza ton ngono do be ben e mobile ngono be mobile fuf ben to ama sanne fadde mabbe yupitade e le don dido toraji goto e ben mabbe heddi ken dum woni kanko gorko modo mbarowo non duubi chapande jeegom den MSF ndarri jamarande wadi no danga fedo jamarande wottande hakkilo men gulleji de ben kambe e ngombe tunbe yalla hinnade jamarande fa hande le kbarbe ben no mbawi sato fufu tutuda klay modon do kbaruji amen bangal bembe amen Facebook e Twitter jora hala jakun en tem e gouvernement o puditi mbien alkamsare hande jeddi lewru janvier hitano 2020 ministere mbien humanide golle kala mbien kaldal gal lammi sanne ka non gike no wodi wi goto ngonno do tun ka holiti wiide aljumare nde be andata su wonko mbien hawra dumudun himeji di fuf meju bangal hun cangul hore gollobe leedi malibe fa hande li kabaru di le mbien talkuru hore jogulirde lawi jandi leedi mali holiti wiide dawul mbien fudi tan fay boyata bangal terengaji nay mbern ciodadi gondi dun datul wardi yimbe lamu mbern kay e golobe fuf na beltani e kabar o na hepi dun fuda den no kabar ko dan ko banen kuma fi keta e do fostango Umar Wagalu e Alcisse
terrain hakkunde kay e bamako dun dariki ana wara duubi didi nyaloma hande no on ko wi'a dido terrain ngaji ana kan hebede ko kambe gollobe leede do nokkule be mbiyam belti do hen sanne kedde mo kanko noddete mamman jenta o ko masifi do hen
miden pawe gikki amen wiido so terrain o fuddici dogude do lawongol do latto huna nafore sanne sabe dum waran dum buita ti dal gondo le lamu kayo dum latto weltore mawde juude amen minen gombe le lamu kayi
dum e tawede fu o gondo le pelle ta gontode hakke yimbe gollobe tombe o holliti wi nokkule kewde kani moddintinede
personne fay goto warta e hore mudum wiide imminent terrain do lawi di tawi ewtaaki di le majjum mi de gondi micitaade do golleji di mi bayi wadde fami ewto lawi di won kaaki di cuudi gollirdi gondi korofina kai mayina kay kati hasindini
yimbe wonbe kayto kolliti wiide ana belti le odo golle sanne be kolliti terrain ngaydi darne mudu ana mawni sanne le region o
so terrain o imiti ke do lawo ngol dum wala min sanne dum wara do buita ti dalla modu gondo do amen o le gallure kayini do e hunde nafore sabi terrain won ko yimbe gombe le region kayi o nawto tono arande le ya warta mu lawo terrain o ana le ngurdan yimbe gombe le lamu kayi terrain o wawi imintinde kebal lamu kayi
fardi dido golleji fuditinde kayi yimbe le gollobe terrain ngaji wombe to kayito ana jogi ti dallaji modi nyaloma hande o ko nayri bangal sabba
bangal fahande gol fuditingol dawul lawi jande gollude superfer dum humaninde kabaru ngion dido dawi leydi mali holiti golleji kiwdi nasarta hono soragol trengaji kesi kanye mbien kunande mun en e wi horebe ndedo gollude superfer gol do fuditingol dawul sultanan sanne jamarade ibrahim mayga woni horajo gollirnde keddo nako harni khalifa guita do fitango alcc
ya deja
la imma daraji horeb e lingi do ana hen pe pabi ke dun e jawdi di adadu mudu yottoto milliardoji sappo sefa hande golleji di fuditi lawi di ana wondi landinede tudi gollirdi kay ko nande mudu fu ana wondi mu intinede mi mbaba hokkude sarti sabi lawi jokketedi ana hewi ngako mi mbabi halle tan woni do e timmode hitande so basi fu ya kan hen terrain fuddan dogude le leedi malini imiti gol terrain le leedi ni nafa mudu ana mawni sanne bangal kebal nafa majju ana mawni sanne ni le nango ndirgol yim sabi won yimbe le gombe do dati do terrain o jaborto to fay goto wawa yaade dugu wol terrain o wara huntundira yimbe be bawa no yidude dum waran wallude yimbe fa heewdu wadde jagu e mu'en tusko
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sakrabe le kabaru jamen nan de region ngaji di to kuccala tun holatama holtama wiide wakkar jun o cofede na nyaki sanne le nokku o batte mbien yambereji cakita e hitande denno commerçant be holli wiite holliti wiide mbien seeda ko hiddinon ko fuddun yaltinama na bere nokku ji goddi mi citene wiide cof mbien cogu cofal to kuccala tun wono hakkunde mbien temede jeegom e kani temede jiddi e mbien na cakita e hitande decembre hitande 2020 to segul ton holtama wiide ko buri ujinaro e mbern e temer e jaddo yimbe le gontawrabe nyaw lende denno dum woni ko holliti nyande alal barende jagom le janvier to segul ton ONG wale e le mbern holti gol golleji debi hinni projet woni contribution à l'association woni kabaru mbern e gulima draj mabbe fewde e nyaw sida fewde sukabe mbern sukabe jonkay sukabe tuskui non jati mbern projet mo non libbi jenay dum timmi ben do ben itugul jawdi oni sida hakke miloji sappo e go ndanno e le ben kawtal gal kambe ardibe ONG be kanye kambe fabi be holliti wiide beltingi sanne kala ko heba e le ben odo projet le region antum nan kabaruji di to gawtun holtam wid radio kesso dum en biyeto radio nata labe zanga do frequence 104.9 uditama alnde alambena albare jegom leru janvier to labe zanga le lamu gaw e bi mbien amiri labe zanga mbien do latto sababu mbien yirwere e mbien nokuma ko e kan dun fabaade sanne e le hewtugol jam le nokuji di bangal mbien kabaruji lubbi di totete bangal radio on den mer o e kan yimbe ton fu bun jetti sanne do kabaru timinta kabaruji amen den no micita o sarfon ba humtade bangal bembal amen 3w.78.org ma dun noddon via mu 37320 do sede yotre meden magazine sido tamani